gonna be
done.
Yani ile tu nkasema nijimeki meki thamani ili kesho ni tatue swala flani matatizo ya inuka hapo. Yani ile tu kasema nitulie na mpenzi fulani ili kesho niishi maisha ya amani usaliti wainuka hapo. Yani ile tu kasema nifanye mishe zangu kwa amani ili niache makelele duniani maneno yainuka hapo. Nauliza uchungu hukauki wewe, hukauki wewe kama cheni cheni. Nauliza huzuni why hukauki wewe, hukauki wewe kama cheni cheni. Sometime ata futa lipokosa sipaoni the way wanavyo nishutumu mbona bado sijioni. Mimi najiona stengi wawana niona enemy. Ngoja nitulie yawezekana ni kipimo cha imani, kwa ujasiri nitazidi kidogo. Yanapita kama upepo. Kesho ni historia, niliopitia yatakuja ponya wengine. Maisha yangu kesho ni historia, yatakuja ponya mioyo ya wengine. Japokuwa ninaona ardhi imepasuka vipande, ama nione wingu limepasuka vipande. Mvua mvua yaninyeshea utadhani ni ukame, na imani bado mimi ni mzao wa kifalme.
Hey, Santa nata futa lipokata zipao.